ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
segere ɓe hiɗoɓe ono e jaam hande altinere sappo e go'o lewru uttu 2014 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓude machine ma capanɗe nayyi e joyyi le studio tamani maison de la presse min goni Bocara Soury ɗo kabaruji ɗo nohum jiire to ɓuggui janɗe to on compitirta hande wiide keeñen hurgol holliti wiide malinkoɓe jooɗiɓe sénégal jontaɗo goto tawama wona ñaw ebola o woni e muɗum nden noon ndungu hikka o enna fuɗɗiri no feewi ley mali service remoɓe mali o enna sellini ngol konngol beete hannde talki kaɓɓiɗi e kabaru ndema nden no margol dabaji e liɗɗi kala paccitama beete hannde nden no walde sandu uni wiyeteɗo umowa nde en nden no fuɗɗi nden no batu afrique hannde nde wiyeteɗo umowa fuɗɗi batu bamo ko beete hannde nden no faa jokkaɓe ƴewtido en no ko foti waylitede banggal dawi hakkunde leyɗe ɗe enna e ndenako kala nden no walde golloɓe mali wiyeteɗo UNTM nde sellini waɗa murtere nde waɗa nogay go'o yaade nogay e ɗiɗi lewru ngon ɗe muɗum ndu ɓe mbi saaɓe nden no ɓe cilmini ministre golloɓe o enna ittataɓe anni dartugol hakkeji maɓɓe ngol enna nden no gouvernement o joɗa e joddade maɓɓe ko ɗum ɗum won e ley hono e mettere maɓɓe ne enna bisimilla moɗon studio tamani malinke goto tawama nden no joɗinoɗo sénégal nden no tawama ɗum tumanoma yallah kori wona ñaw ebola o woni e makko caggal horugol docteur en no tawama wona ñaw o jaate woni e makkore nden no les région matam to woni komo hawjanno ene keɗeɗe Ousmane Dikko
ñanda sor les suudu docteur matam gallure sénégal won cikkitanoɗo ñaw ebola so hertinda ko ɓama e makko ko naɓanoma suudu docteur dakar fa faama heɓe e ñaw nanguɗomo les clinique pasteur to hooreje cellal sénégal hollitu ɗum wona ñaw ebola ka wala ko ɓeydi hen keña o ñawɗo gorko mo duuɓi noga jeɗɗi ƴuuɗo mali du waɗama 40 battitago ma sa ñaw ebola taykama e makko yettinoɓe kabaruji sénégal kollitino oko o jooɗi genni ndi waɗɗa wuuro soogi oya ko ƴuwi mali du omo dogotoro batte hoore nawole jontere e dogu reydu hono ɗi tago maysaji nandunoɗe e ɗi ñaw ebola ɗi taykanoma ley mali ley lewru avril ndu ka fay goto lataki ñaw ebola
nden no murtani du en no on wattu nde no ɓeyiɗi e larogol muɗum jokka hono dawoɓe keri hakkunde maɓɓe kañum e mali yaade sénégal la toon du wala fuu matoɗo banggal ñaw e bola o tafon laamu o en no ana wondi e heeƴade hunde fof kono dabareji kesi teedorɗe e ñaw jonte e bola o en no ɗum saabi mbini batu heeƴaɓe ministre ŋaji ko foti en sappo e jeegon nden no humaniɓe kabaru cellal ɓe en kañum en du ana tiiɗi e haybore nde faa keri hakkunde meɗe e laguine to Issa Fakaba mo lamdodiri e kanko beeleɗo markace
wakkati joni o yo faami kawrita min ƴeewa hono min gatta faamin pewta e ɗum woni o ñaw bondereejo so a ƴeewi suudu amen ndu wakkati ɗum woni lewru avril ƴaɓɓinoon ndu ɓe ngaɗino bawɗe maɓɓe fuu hono ɓe gatta faa ɗum woni ɓe kaɓa e o ñaw moɓe noddirta ebola o wakkati joni o ɗo ministre ŋaɓe fof ana gondi e yiidude faa ɓe ƴeewa yallah hono ɓe gatta faa ɓe kaɓa e o ñaw so ɗum jaɓama min ƴeewa yallah hono min gatta faa min ɓeyda ɗum woni bawɗe amen ɗe le nokkuji ɗi fof sabu so a ƴeewi wakkati joni o ɗum woni hono min anniyi faamin kaɓira le o ñaw so a ƴeewi o wakkati o ƴaɓɓiki jaati a ɗum waɗi wakkati joni o mbiɗe kaani haybude ɗum faa min ƴeewa yallah hono min gatta faa min kaɓa le o ñaw hono min gaɗirino e hono ila arande noon faande wala ko weltili hen kam eɗen golla hono min kaani gollirde noon so a ƴeewi sababu muɗum du ɗum wonono suudu humininde cellal
jonte ɗe enna mbarino neɗɗo goto asuvere ƴaɓɓinde foncére gabriel touré ɗo ana tawanoma yallah tumanoma du yallah wona ebola wonnoma ɗum ne ministre cellal ɗo kañum sellinimena ñaw o jaate wonno e makko sakkiraɓe kumpitemi e dow miijago moɗon hunde fof ko matuɗon ley hello facebook studio tamani ngo on jarama le ñalawma hannde o nden no kanko biyeteɗo président leydi amérique o ene mo yamiri france notore ko foti millioji sappo kalisi dollar faa nden no ɓe keɓa jaɓɓorade jalorade jonno jambotoɓe jihadinkoɓe yiɗotoɓe ley mali tcad kañe niger ɓe kala ndi jawdi nden no faaboto france addude yi nden no soldateɓe muɗum en kañe e waɗude essence e diwoji fayi so ɗi jippaki nden no ndeɗo yiɗirde haalaji leydi anglais en wiyetede bbc kañum yiɗi wi ñanno jihadi ɗinkoɓe nden no coynanoma fa heewi nden no hirnaagui tumbudoto ene nokku biyeteɗo Issa Kane nden no ɓen tubakoɓe barkanɓe ene nden ɓe naati soɓe bombi ɓen ene looni jaati hollitino wiide alkayida jaati matama e ley région o jippirde diwoji to en ndu bombuji kewɗo neldatoma to ene sarwusi remoɓe o holliti ndungu fuɗɗiri ley mali no feewi hikka nden no lim woni hitande ɓamde 2014 yaade 2015 ministre remoɓe o facciti dental nden no talki kaɓɓiɗi e ndema hikka ɗi ene beete hannde eɗi caawi du ene kabaru alha haliji dabareji den no kandi fiede bangal hono hawjagol liddi kany e margol mul fa e dabaji kala hore je service o remobe anno ko biete no Moussa Camara den wonko o kulliti Mohamedou Touré kedo den Ousmane Diko
l'objectif
dabare hitan 2014-2015 ko nayi e ndema darnama gikka na moyi nyamele de anan jitinkini fa warde e haabu kabar nyamele de yomaro wondi e tutede ngone habaki e ndungu sabe ngo yarnatengo batte na ndungu o worini yoga na heddi e awde awdeji jawdi hono gawri e mbayeri mine mil ko heewi hewtete hitan hikande an gikka na fa buri ko rawani ko fayso den yiwolde burno wayde boyde tobali
ele famille
entalle do e nyon nyamdo de kalisi sefa den beto de imo fuddi batu bama ko beta hande fa be jewti do ko futi baylitede bangal yafingol dawi yimbe hakkunde leede de en Umar Waygalo mo landondiri kanko beto Christian Mujayen kanko keda do non imo lemal do na kedde Umar Waygalo jatta
ce séminaire
o batu ko ni maada me fami pammina dum woni yimbe golleji ko min gondile e mo wakkati joni o miden darta do no kaldale kawral wadirta dum woni fa yirwer wada e leede le gondale imo de fu fa jahale garal yimbe be kanye jawlele mu en fu jafa dum woni le leede le imo de tidalaji ngati akkon male Senegal di wana hakkunde male Senegal tan di mbowi wadde so min kebini dabareji teltilidi di tidalaji fu min beltoto do hen sanne idon hollito wi walde amen dar wonde mawnude balle dum wonde gala e jeya laamu de do an gonde
yimbe
walde dental gollo e mali weten en temde ana heddi e murtere de dammini fa wade jokkanoga e goyaade noga didi lewru gondo e mudun de be bi hendu naba e faydo en be bi du sabe ministre gollo o be kilmini dum itataabe ndartu gon jokka ko woni hakki mabbe mudu bo mariko malandondiri e biete de mawlid ben 4 goto e mabbe kedde de Ousmane Diko
ana heddi hendu naba al yoppugol amen golle nyande noga e go e noga didi lewru uttu garol ministre warana dabare jogala yoppugol amen golle gol wonko men kawrno e lam o hitande 2011 ila lamu atete do tobbe sappe jeegom tobbere watere tan woni natunde e jete tagal batu amen mawdo ko mon biyata congrès ko lelewru marsundu wonko men kawre e mudum so men kolliti lamu o ila den fa hande lamu o huncenali dum hore wana hala yidude amen joni woni lebbi nayna joyi wayde jata de fedde sagan tonde de waddani men daddido o do dabere yoppugol golle
sakira be yebon jaran region ngay men fa jew ko wadan en jaj jotto en nyafunke kenyam jokka hono solte ministre ba en yidi e sukabe nyafunke bam nobe kaborde fandentoro bangal jihadin kobe den no be kaldi to en nobe ben kani jokka hono mobirede nokure waltere be jidi donno sukabe jeunesse tombe kani walurede bangal golleji yalla hunde fu ko wadata yalla hono jokka e be jalta e bandi yagal kenya nyelo mo ndoka lidian ta ko mojjo jokka tabin tinama nyafunke kase fa hande sukabe lamu tumbudo ko futi temedi don kawru e kawde so nyafinge to en faabe tuta ko futi leddo ujunere nando jeunesse heji ma rentun an hanto rentude to en fa be dawrida hono ko futi nyibinde jam e le region o kala le hakke balde joy gollobe dogotoroje commune ngaji kulikoro njenno njafinte hono janginte hono ko woni kabaru nyawuji den jango nangoji yimbe hono rabbi dimbe kala den hono hum ko lato hono bangal ndugo redu jonte kanye doiru rafi harande kala dogotoro embe mawde ter kulikoro de kan jati lati sabab mudu e do tugorgal saldu loni wetendo UNICEF ndu ko poti sugabe e rewbe noga yon puddi janginede siga so bete hande do ande tekniki certude kabbide e nyenyal de jande ana newnana be en noftorade hono fugo no jokka mbogu kanyum e noneji bangal mbasam nonoko futi non futi jokka rentinirede kala walde dental ngolli den siga so de en hebi o hakkile le dawri dal sawru sinkobe kuma sawru kuma nido golleji nyenyal to en nan muñe seeda yewtere no wodi on jarama